kesha Haluta kwa bama sani ya kutesa
Jina mtani
Nukenda kukesa
Jina mtani
Wangala kukesa
Jina mtani
Nukenda kukesa
Jina mtani
Main switch production
Nimebaba sachi ni kuna Range Rover I'm ready to party ambia roda I'm on time sita kikuchelewa I'm a savage na nina hela Bino binyo matuzi na babidi
Bakuwe
Kwele kanenyo wa kenge
Bakuwe
Sente tukola mpole
Bakuwe
Chakwe
Bakuwe
Mondo kwa bala kuna jesa Kipuse kandala kini anapesa Odika vama sminga na pesha Haluta kwa bama sani ya kutesa
Jina mtani
Nukenda kukesa
Jina mtani
Wangala kukesa
Jina mtani
Nukenda kukesa
Jina mtani
I pull up to the club Yeah I pull up in a Benz Bumping loud music and start leaning in the front Where is the girls? Where is the drinks? I came for the party didn't come for the talk yeah.
Uka kwa salero tukenda kukesa Machupa nevi ana tukenda kunyweza Tu ingire ngulika bantu batukenga Machupa netuga tukenda